Fizzo on the beat.
When I great dick, on a feature la scene. Sarah is our life. When I blue dick, on a feature la scene. I don't know what you reply.
Bani rolling him kali.
Kuna go shoot on many weza. Nana skia lazima kudekeza. Shit out king ya in a meza. Nana skia u you dema na itwa itwa. Fatuma anapenda za mabuda. Fatu amejaza nyuma kahuda. Fatuma tuwa pute zangi muda. Fatu, fatu, fatuma.
Niko guy since I saw ya. Niko high since I saw you are. Si shy mark, I'm sure you are. Naijina neza build up. Ma dance, I dance lower. Back forth, ma wine slower. Na kunem yo a chauffeur. Na mok big with the long. Enjoy dax, enjoy dax, enjoy dax, enjoy dax. Jay naked in dax. Njendani, 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 njendani. Kwame kwa shingo katai.
Kuna go shoot on many weza. Na nasikia lazima kudekeza. Chita ukingia ina meza. Nasikia uyu dema na itua, itua. Fatuma, anapenda za mabuda. Fatu, amejeza nyuma kahuda. Fatuma, tuwa pute zangi muda. Fatu, fatu, fatuma. Akona hips, lips, na pia the tits. Ananimaliza vile miumaliza beats. Ana nini, na nini, na nataka nani, na nani. Kuwa mebeba mebepea dijirani. Lakini shida yake anapendaga sana mani. Na kuna niga hawezi kumtamani. Na yeah hawezi dozika kitu haiko ndani.
Sina ganja kuna venye sija kanjwa. Utazamwa izi yadi utakazwa. Cheki madam uyo ndo lipima adam. Kuna venye neza ngoro utoshe. Kuna venye neza pangwa upote. Kani mboka zezi chora giza bana. Kani pana zezi za mandani bana. Kakondaka zezi towa inje bana.
Kuna go shoot on many weza. Nana skia lazima kudekeza. Chita ukingia ina meza. Nana skia uyu dema na itua itua. Fatuma anapenda za mabuda. Fatu amejaza nyuma kahuda. Fatuma tuwa pute zangi muda. Fatu, fatu, fatuma.
Kwela ni wanga kimbetea yo wa three. Chill sufuri juwa tambui uros clad. Baga pleasure ni kijicha kaganditi. Anambota vitu fure bado waga mnasi. Getting the baga juu kwa ngezo siriengeshi. Olipa jenas dema love me vibe. Nili wadosho juu niendo na die. Bad mendongo olipa jiendo wa mine. Jena jena hola dema
jena kata sosi baby kaki. Nikilewa nacheza na taxi. Nina ujuzi ya kunda su taxi. Unopuzi ya kuficha lasin. Chali ya kia matoyo kati wanaku. Akikosa doa takati wa skuma.